Najua nimefanya mistake, ila manishi matendo yangu yote mabaya. Usinipe distance, pokea simu hata nikikuvutia wae. My girl, don't stress me, give me more time, I'm gonna show you how. Vile you are my destiny, japo nisha kumiza na matukio kibao. Baby, you should know, mie mweza kushafika. Yata nikosa mapenzi, endapo na ukintosa. Baby, naomba ujue, ni ukweli na utiririka. Yata jani uwa mapenzi, mazima nikikukosa. Don't go, don't go, don't go. Like initazame miusoni Baby, you know I need you daily. Minateseka japo wewoni. Naitambua yako thamani, basirudisha ya mwanzo imani. Najuona sika ufai, nivo kuteso kajona love autoboy. Ilo ni denu na nidai, najua menge niliofanya ukawa hoi. Baby, you should know, mie mweza kushafika. Yata nikosa mapenzi, endapo na ukintosa. Baby, naomba ujue, ni ukweli na utiririka. Yata jani uwa mapenzi, mazi